Ezasendulo. U-Alhazen. Kungenzeka ukuthi awukaze uzwe ngo-Abu Ali Alhassan ibn al-Haytham. Emazweni asentshonalanga waziwa ngo-Alhazen, okuyindlela yesilathini yokubhala igama lakhe lesi-Arabhu elithi Alhassan. Ngisho noma ungamazi, maningi amathuba okuthi uyazuza emsebenzini awenza. Kuye kwathiwa ungomunye wabantu ababalulekile nababa negalelo kwezesayensi. Amazwibela. U-Alhazen uye wabizwa ngokuthi ungusosayensi wokuqala wangempela, ngenxa yokucophelela kwakhe lapho enza ucwaningo. Wathola indlela izithombe ezakheka ngayo lapho kushuthwa, okuyindlela esasetshenziswa ekwenzeni izithombe nanamuhla. Akuthola lapho ecwaninga ngezingilazi kwaba umhlahlandlela ekwenziweni kwezibuko zamehlo zokuqala, izibona khulu nezibona kude. U-Alhazen wazalelwa eBasra, manje ese-Iraq, cishe ngonyaka ka-965 CE. Wayethanda ukufunda ngesayensi, izibalo, ezokwelapha, umculo, ukusebenza kwamehlo nezinkondlo. Kungani kufanele simbonge? Idamu lomfula iNayile. Kunendaba sekuyisikhathi ixoxwa ngo-Alhazen. Imayelana nezinhlelo zakhe zokulawula umfula iNayile azenza eminyakeni engaba ngu-1000 ngaphambi kokuba lo msebenzi wenziwe e-Aswan ngo-1902. Kuthiwa u-Alhazen wayehlela ukwenza idamu emfuleni iNayile ukuze anciphise izikhukhula nesomiso okwakudlangile eGibhithe. Lapho umbusi waseCairo, uCaliph al-Hakim, ezwa ngalezi zinhlelo, wabiza u-Alhazen ukuba eze eGibhithe azokwakha lelo damu. Nokho, lapho u-Alhazen ewubona umfula, wabona ukuthi lo msebenzi wawungaphezu kwamandla akhe. Esaba ukuthi lo mbuso wayedume kabi wayezomjezisa, u-Alhazen wazenza uhlanya kwaze kwaba yilapho lo mbusi efa ngemva kweminyaka engu-11 ngo-1021. Phakathi nesikhathi ayevalelwe ngaso esibhedlela sezinhlanya, u-Alhazen wakwazi ukwenza ezinye izinto ayezithanda. Incwadi iBook of Optics. U-Alhazen wasephuma kuleso sibhedlela wayesebhale ingxenye enkulu yemqulu engu-7 yencwadi yakhe iBook of Optics, okuthiwa ingenye izincwadi ezibaluleke kunazo zonke emlandweni wesayensi. Kule ncwadi, wachaza ngalokho ayekuthole lapho ecwaninga ngokukhanya, ukuthi ukukhanya kuhlukana kanjani kube nemibala ehlukahlukene, ukuthi kwenzekani lapho kushaya esibukweni, nalapho kusuka kwenye into uya kwenye. Waphinde wacwaninga ngendlela iso elibona ngayo, ukwakheka kwalo nendlela elisebenza ngayo. Kwathi kufika iminyaka yawo-1200, incwadi ka-Alhazen ayeyibhale ngesi-Arabhu yayesihunyushelwe olimini lwesilathini. Futhi eminyakeni eminingi ngemva kwalokho, izifundiswa zaseYurophu zaziyisebenzisa. Ngakho lokho u-Alhazen akubhala mayelana nokwakheka kwezinhlobo ezahlukahlukene zezingilazi, kwasetshenziswa abenzi bezibuko baseYurophu ukuze benze isibonakude nesibonakhulu. Igumbi elimnyama lokwenza izithombe. Indlela amakhamera asebenza ngayo isekele kulokhu u-Alhazen akuthola lapho enza igumbi elimnyama lokuqala lokwenza izithombe. Leli gumbi lalinembobo encane eyayingenisa ukukhanya. Lokhu kukhanya kwakwenza isithombe sanoma yini engaphandle sibonakale odongeni olungaphakathi, kodwa sasivela sibheke phansi futhi siphendukezelwe. Ngeminyaka yawo-1800, kwabe sekufakwa okuthile kuleli gumbi okwenza ukuba leso sithombe sikwazi ukugcinwa unomphela. Waba yini umphumela? Kwenziwa ikhamera. Amehlo ethi kanye nawo wonke amakhamera esimanje asebenza ngendlela efanayo negumbi elimnyama lokwenza izithombe. Umbhalo waphansi uthi, emazweni asentshonalanga, ukufana okukhona phakathi kwendlela igumbi elimnyama lokwenza izithombe elisebenza ngayo nendlela iso elisebenza ngayo kwaze kwaqondwa lapho kuchazwa uJohannes Kepler ngeminyaka yawo-1600. umbhalo waphansi uyaphela. Indlela engokwesayensi yokwenza izinto. Into ephawuleka kakhulu ngomsebenzi ka-Alhazen ukuthi wayecophelela futhi elandela izindlela ezithile lapho enza ucwaningo. Lokho kwakuyinto engavamile ngesikhathi sakhe. Wayephakathi kwabacwaningi bokuqala abenza izindlela zokuthola ubufakazi bokuthi into ethile ababeyicabanga mayelana nesayensi yayinjalo ngempela yini. Isayensi yanamuhla isekele esishweni esithi, veza ubufakazi balokho okukholelwayo. Abantu abaningi bathi u-Alhazen unguyise wezindlela ezisetshenziswayo namuhla emkhakheni wesayensi. Ngenxa yalokho, sinezizathu eziningi zokumbonga. Indlela asifundisa ngayo ukwenza isayensi. Umbhali uJim Al-Khalil uthi okwenza u-Alhazen abaluleke akukhona ukuthi kunento enkulu ayisungula, kodwa indlela asifundisa ngayo ukwenza isayensi. Incwadi yakhe iBook of Optics eyachazwa ngokuthi incwadi yangempela yokufunda isayensi. Kuyo wayechaza izivivinyo ayizenzile, amathuluzi ayiwasebenzisile, isilinganiso sezinto ayizisebenzisile kanye nemphumela ayithole kulezo zivivinyo. Sesiphelile isihloko.